gaggy yo. Big goma. Bad damn boozer. Luachi fenjala. Got the extra one more gonna wad in gamulamu. Kubatel yanga na sirina ala jai eat whoever you want it boji soko na wukuka na wemba na kada nenda bako kulianka yo ya atanze seso soza wona ndiaboli oba bulamu oba wacha kano nkaria kalisi kaja kano wengaja kalabi kukuoma chino nchiria chiri se chiria chino wengaja chidabi kukugonda na jenga kano nkaria kalisi kaja kano wengaja kalabi kukuoma Chiria, chiria se chiria, chino buen chiria, chiria viko kugonde Enemba de la vika ya majanja, ulirendiri mbetane soku kwaja Nonya pita na ishe siwa la baba la vika valieri wansi wa mojaja Toyina mozango kunya kuwaina, usunde tugunya katonda tagugana Wana wamu wachona chaya gala, fetuliva rastafaraji vachibanga Chau kunya vienda babinsika, penya kontola vida bebyenyiga Chiwala, betukula bako bulia tuwagala Waini waini, baby chana Kumadugeni naga singa bagensaga Kano nkaria, kalisi karia Kano wengaria kalabi kukuoma Chino nchiria, chiri se chiria Chino wengaria chidabi kukugonda na jenga Kano nkaria, kalisi karia Kano wengaria kalabi kukuoma Chino nchiria, chiri se chiria Chino wengaria chidabi kukugonda Vange muje tulie Yo kulia bibi notu vye julire Wevi vate vimola tu viruangile Kuvanga nzenja gala kovisa tu vionza tule Wachi baby yo Tosembera wano Wate muvi dongongo likumpeke Ndake nyama Tondaga muke na kuvanja gala Ndeno mugongo gumba luke Tuchaba sezimu wala ginda bakulia Ona aya gala kulia angata na vye vigele Tulimukulia tu unyida vigele Tetakomia kweja tukuvida kelele Bendi bendi chana chiwala Betukula bakovulia tuwagala Waini waini baby chana Kumaduge ni naga singa bagensaga Kano nkaria kalisi karia Kano wengaria kalabi kukuoma Chino nchiria chiri se chiria Chino wengaria chidabi kukugonda na jenga Kano nkaria kalisi karia Kano wengaria kalabi kukuoma Chino nchiria chiri se chiria Chino wengaria chidabi kukugonda